rabbit boy.
Don't touch us on the beats.
Fanya kitu wa shangai kipenzi changu. Wajoko tofauti na wale wanonijaza asila ndani ya moyo wangu. Na wambia tuwezi kuachana. Eti baby unaonaje, watu wakiwa natusema situnaongeza maba. Basi watanu naje dia, mana kila nachosema kiwezekani kwa sasa. Nikona uwazuri hili linaongeza mapenzi. Kiliona tu na usingewaza, kuna kitu siwezi sahau. Upende kweli usiwaze tu.
Watawezaje
kulivunja hili penzi?
Watawezaje
lewe na mie?
Watawezaje
yani we wa mie?
You are my valentine, valentine. You are my valentine.
Kumbie utulie.
You are my valentine, valentine. You are my valentine.
Halali yangu mie.
You are my valentine, valentine. You are my valentine.
Na basu kona cheka cheka, unangata kidore mwenzio kumbie. Napo ndo unaniteka na kuwa mpole mkwambie na mie. Na vile mtaratibu unaifanya siangaike. Fundi kabisa unantibu, unanilinda nsizurike. Nakubali moyo wangu na kupachukua. Kusu mapenzi hilo we unajua. Umeniteka siambilika, haijawa ipungua raha.
Kulivunja
ilipenzi,
watawezaje
wewe na mie?
Watawezaje